Jehova ungumalusi wami angiwe swela uyangilalise madlelweni aluhlaza uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angiwesabi okubi ngokuba wena unami intonga yakho nodondolo lwakho kuyangidunduza ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezinsa zami ukugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela mihla yonke yokuphila kwami kuyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade amen. Let's go.